waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Senatorka madaxa banaan ee ACT David Pocock ayaa weerar kulul ku qaaday labada xisbi ee waaweyn isagoo ku eedeeyay in ay gaaska dabiiciga ee Australia u gacan geliyaan shirkado waaweyn oo caalami ah. Waxa uu sheegay in gaaska dabiiciga ah ee Australia loo dhoofinayo dibadda iyada oo dadka gudaha ah ay la daalaa dhacayaan sicir barar ku saabsan qiimaha gaaska, waxa aanu ku tilmaamay khiyaamo. Bannaanbaxayaal ayaa qorsheynaya mudaharaad ka dhici doona buundada Sydney Harbour guudkeeda axadda soo socota ee bisha Augustahay 3, iyaga oo sheegay inay iska caabin doonaan isku day kasta oo lagu horistaagayo. Ujeeddada bannaanbaxyada ayaa ah in ay ku iftiimiyaan gaajada ka jirta Gaza, balse Premierka New South Wales Chris Minns ayaa si degdeg ah uga horyimi mudaharaadka isaga oo ku sababeeyey ogeysiis gaaban iyo saxmada gaadiidka ee ay sababi karto. Baadi goob ayaa socda kadib markii shaqsi mucaarad ku ah Israa'iil uu weerar ku qaaday 3 goobood oo ay leedahay shirkadda Toll Group kuna yaala bartamaha magaalada Melbourne, iyagoo adeegsanaya dubbe si ay ugu jabiyaan albaabada muraayadaha ah, dhismayaashana ku buufiyey rinji guduudan. Fiidiyo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qof wajiga qarsaday oo falka weerarka ku fulinaya jidka Collins Street. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in madaxdu taageeraan xalka laba dowladood ee khilaafka Israa'il iyo Falastiin, hadalkaas oo uu ka sheegay shir caalamiya oo ay hoggaaminayaan Sacuudi Carabiya iyo Faransiisku. Konton wasiir ayaa xarunta qaramada midoobay ee New York isugu yimid shir soconaya 3 maalmood oo ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Faransiisku, kaas oo looga gol leeyahay in la diyaariyo jidka xalka laba dowladood lagu gaari karo, taas oo ah aqoonsiga dowladda Falastiin iyo in la damaanad qaado ammaanka Israa'il. Labada dhinac ee Israa'il iyo Mareykanka ayaa diiday in ay ka qayb galaan shirkan ay ka soo qayb galeen wakiilo ka kala socda 125 dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Ruushka u qabtay 10-12 maalmood si uu heshiis nabadeed ula galo Ukraine, muddada oo si weyn u soo gaabisay 10 maalmood ee uu hore ugu qabtay, taasna uu sabab uga dhigay horumar la'aan ka jirta dhinaca Ruushka. Laba weerar oo kala duwan oo dad badan lagu toogtay ayaa ka dhacay dalka Mareykanka. Mid ka mid ah weerarada ayaa ka dhacay magaalada New York, halka oo nin hubaysan la sheegay in uu rasaas ku furay gudaha dhismo dheer oo ku yaala Manhattan. Warkeena maanta intaas ku dhan yahay. Fadlan nagala soco podcast-ka iyo Facebook-ga SBS Somali.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.